esanyu kunja ya nyanga ne mbulu otulo nyaluse nnyo kiro luti era nsaba omukama njune ebinki kini kwambo nnina ebyakasalo mbo nno nnina alava entiiriika okufa sibafuddeeko kaboogere kasita saayagala nfune y'okwagala okungi mbadde buli omu kyayoya yakukunda laavu wesike n'abeekitiibwa abafuba kontole wenava nkutawanye wange emyaka gy'amalala mwenava buli kimu ekisoboka nkikozo njagala olinga bikongokonye oba olinda nkukwata olwomanye nti byenkumisinga gy'ebiri
kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
tabangawo bootegendereze wandigwa eddalu obuuma bwe neddira naye edduuka lya laavu mwenkola kwagala nnyo kyenneeyamye ebinaakunyiza mbyepene oba oyo yeekitiibwa ndeka nfuuka kuwummuzanga ekiro owooza nnindemu nkuza okufa oba ky'olinze ennyengere ompalanyenga mujjawo ye bwompeera ddala obutwa nkunnyonnyola ogusemba omanye tiwoobigaanira nsiikibwe ondwaze nfe naye ng'omanyi kinange nnina maama ewaka
kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
lumoja kundeeta omutima omubi weekiise nnyo mirimu gyange mbeera ndowooza ku gwe owooza nkwatiriremu nja kufuyirirwa emikono nkute oba olinda mmulise nkooye n'ebyongumyagumya omukwano gwo guntembye ejjoba fuluuta gloria ngenda okuyira laavu otobe abanaakwanika banguwe yanakwejujuba obulabo ndeete swiiti n'embulugunya engeri gy'okyali mutaawo nkimanyi ojja kusiima ogweri sikudyeka kyotunula ng'omwezi ogwabonese jjo abeerangi ezizimeera ng'obutado obawa bantaasiza
kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu kale maama kale maama niswadi numya otambula olumya ekintu ekyo kifufufu lubefu
kwagale nanga abatatwagala beetuge oba kakasa ntya nti nkufa kwagala nga ddibu kuzaalemu ebyana mwenda nga n'ebikufaananamu ebiri waswa ne nakato bombi oba balijjira omwo kuyite naalongo kiggwe n'ab'obweza basembere tegeereza abakulu tyewammwe nasazeewo nzaalibwe tugattibwe rubaga gloria walukagga litandike otera afurikana abagenyi baffe abayite basembere ku swimming pool tuuge tubba amazzi gasammuke walaala abadde asusa embwatawasa nnina kyennaba mbadde sifunangangira ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono omwana yangiza omutima agulese gulingiringiri gloria yangiza omutima agulese gulingiringiri ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono omwana yangiza omutima agulese gulingiringiri gloria yangiza omutima agulese gulingiringiri ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono yangiza omutima agulese gulingiringiri ono omwana yangiza omutima agulese gulingiringiri gloria yangiza omutima